Atecho chivine chigata wana njini mikutu wejiweleza kumpeo National Association of Broadcasters NAB si basanyo fukungiri ya chitongole chuoza jichibasa suzamu emisoro jiba gamba nti eba njigiriza bano bategeezezza nti waddenga mu biseera ebisinga tebaweebwa ssente za buliwo bwe baba n'ebirango ebibaweereddwa ekitongole ekya URH kibakyagala basasulirewo omusolo kyebagamba nti si kya bwenkanya bino babitegeezezza akakiiko ka paalamenti ak'ebyenfuna ku misolo emijja gavumenti gy'eyagala okuteeka mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi okujja 2026-2027 Dr. Innocent Nahabwe ye ssentebe wa National Association of Broadcasters.
Buri business je tukora ngaba na maulide uburango bimulaba teri asasura sente ezaguliwo nga tukoze business tugenda kwesanga nga omuntu akalango kurwaninze mu January mukasibe mu epo obajiwe naye nga URA bwebe kusaba omusoro oba olina kusasura VAT kweyo invoice gyokoze so bwokora business mu January ofayininga VAT mu January kasi niba kusaba nasasura mu January kyosaba ndimo tukinze nsino tubere nga tugenda kusasura ogwo omusoro bwe bamala kutusasura awo bwe tusasulira omusoro cash account threshold eriwo kati ya milioni 5 nga twagala bagyongezeeyo ntino oba osobola kukoleza cash account okutuuka ku kawumbi kamu ne milioni 5.